kho indawo efana nekhaya ayikho indawo efana nekhaya imfutu malo eyasekhaya inyanga iphelile yobabonekhaya ngikhumbula mama jabula bashana ngisendleleni ngihlangabezeni ngiphethe imithwalo ngifike nenqola ngikhumbula mama jabula bashana ngisendleleni ngihlangabezeni ngiphethe imithwalo ngifike nenqola Hello.